kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa umuntu umwakica abantu batandu ari umuyobozi
twumvaga ari amasasa ari kuvuga babanje barasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa
banje haca amasasu atandatu twumva ari hafi zacu nyine nk'abantu turi mu isanzu
ni bamwe mu baturi santere y'ubucuruzi ya rubyiruko yo mu kagari ka Rusharara aho umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda witwa Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko ufite ipeti rya Serija yarasiye aba baturage aba babwijwe irya Amerika ko iryo rasa ryabaye isasaba n'igice z'ijoro zishyira isa munani Na masaha ubusanzwe utubari twaha muri isantere tuba tutagikora kuko abahatuye batubwiye ko tutemerewe kurenza isaha ine z'ijoro tugikora icyabaye intandaro y'icwa rya bagenzi babo aba baturage bavuga ko ari intonganya hagati ya nyirakabari witwa Nkunda Mahoro Jean d'Amour na Serija Minani zivuye ku kutishyura k'uyu musirikare
numvise ko ari amafaranga ngo 1300 atarishyura bababwiye ko ari buyashyire kuri telefone ngo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine
kubera ko yari yambaye civile babanje no kumwibeshyaho ntago bari bazi ko ari umusirikare baterana amagambo bagira ngo n'umuturage usanzwe arabatuka nabo baramutuka birangira rero asohotse aho ngaho kwa Damuru ajya ku kigo ku gisirikari haruguru aza yambaye inifomu ya gisirikari atwaye n'imbunda ubwo yaje ahita hera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari
amaze kuva mu kabari yasohotse amaze guterana umujene nyiri kabari ajya kureba ibikoresho mu kigo agaruka nyuma ibyo nibyo byabaye avuye mu kigo na nyiri kabari nawe yari amaze gutaha hari hasigayemo umukozi abasanze mu kabari niyo yishe ntago nyiri kabari we anarimo
abishwe bose uko ari batanu n'abigitsina gabo bafite hagati y'imyaka 18 na 45 muri bo harimo abavandimwe babiri bavukana nimva abatuye aha muri Karambi bavuga ko zabaciyemo igikuba cyane cyane abahaburiye ababo
kumva umwana ava mu rugo ngo agiye guhaha nibura ntiwagwaye ukagwaza ariko yurira n'urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba
twese ni igikuba cyacitse pena urabibona rwose twese twumiwe twabuze icyo dukora muri make nta kindi twarenzeho twumiwe pe
kubyakira byatugoye ko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye byatuguye nabi nyine urabyumva
mbega nyine biragoye kubyakira ko kumva imirambo itanu mu isande rimwe cyane bamwe n'abafamiliye nk'ubwo bo babiri bavukana harimo abana bakiri batoya nyine biteye igihunga
kubabuza ababo basanga impfu zabo ku ruhande rumwe zaturutse ku burangare bw'abakuriye wabarashe
umusirikare yagiye kuzana imbunda mu kigo araza arasa abantu ari ubashinzwe baraturinda ariko habaye uburihangazi buteye ubwoba mukimbo bakumvije ko umusirikare niba yananyoye birumvikana na utananywa ariko bagumbye no kuza bakavuga bati kwaya masaba uyu runaka ari kubura ari hehe bakaza bakamujyana
twabwira nk'abayobozi rwose nabo buriya bagizemo uburangare pe kuko kuva ku gisirikare umuntu akambara akagaruka akaba yakica umuntu nta muntu n'umwe wari wahagera ni ibintu bigoye
abaturiye santere ya rubyiruko bavuga ko urugomo rukuru we n'abasirikare baza kuhanywera bavuye mu kigo kiri hafi aho atari ubwa mbere ruba icyakora bakemeza ko bitari byakagezaho hari abahasiga ubuzima
ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa bigeje basakashaka nanone undi afite imbunda baraza barimufatana ku manywa baramujyana nejo bundi batwaye undi nijoro basinze
iyo byabagoye ntagize nk'ikibazo kiba giturutse kuri bo twitabazaga nyine bagenzi babo gusa nabo bakadufasha nyine bakaza bakaba bamucyura
ku miryango y'ababuze ababo hari icyo basaba inzego z'ubutegetsi
twebwe kubera ko tubayeho ari ugushakisha nibo bari basa nk'abadutunze rwose mwagira icyo mudufasha
mushobora kureba ukuntu muratugenza nibura mukadutera inkunga y'ukuntu nayo twahuye n'ibiza mukareba icyo mwatumarira
umuntu iyo umubuze ari wowe wari kuzakurengera ububuze byinshi nta wamu ntibamugarura ariko mu bijyanye no kugira ngo abo bantu bazabeho leta nayo twasaba ko yazabahaba hafi
twasaba rwose leta nyine irebe ukuntu yafashe bari abaturage ina miryango yahuye n'ikira kibazo cyo kubura ababo kuko nta bushobozi bundi bari bafite abo bantu
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntibyadushobokera inshuro zose twahamagaye Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare ntiyatwitabye n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ngendanwa biboneka ko bwamugezeho kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza icyakora mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyasohoye ahagana saa tanu z'amanywa y'uyu wa gatatu cyavuze ko kibabajwe n'ibyabaye kandi kihanganishije ababuze ababo RDF mu itangazo ryayo yavuze ko warashe aba baturage yafashwe kandi azahanwa hisunzwe amategeko igihano cyo kwicwa ntikikiri mu mategeko hano y'u Rwanda ariko ku babuze ababo
dukurikije ububabare dufite kurura musiri urano nani musirikare ukirimo se ratinya kubivuga nabo bazamushake bazaza batushire gahinde nawe bamurase nta cyavuze urano nta musiri yobuzurimo abantu batanu ku muntu umwe kandi ari umuyobozi n'usubi iki gihugu abayobozi baracyabamo bameze nk'ikuriya
urugoma nkuru rukorewe n'umusirikare w'ingabo z'u Rwanda mu kabari akarasa abaturage rwaherukaga kumvikana mu 2014 mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda aho umusirikare utari mu kazi yashwanye nabo basangiraga asubira mu kigo gufata imbunda arasama abagera kuri barindwi batanu muri bo bahasiga ubuzima Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.